Kama ukitaka naeza kurolia one, naeza kuchoma. I know you love good vibes. Kika na mimi mbona utapenda. I'ma tell my friends I show my one. Tazidisha chocha. Wana usubiria tuachane mbona watachoka. With you in my life, naona kama tunaeza ilafau. Ipote, sinipe stress nini pombe, girl. Wendo my baby. With you in my life, naona kama tunaeza inafau. You're my one, when you play the villain inafau.
I'm ready, nikupeleke nyumbani. I hear it, kichu ni chandre.
I'm ready,
nikupeleke nyumbani.
Light up.